naxariistay malaysi I darnalkii markale ida I do farxadii markale ido tabuubtaadi ido naxariistay malaysi
I think we're gonna get it.